was a young, I got gave my dream. I said you are going to be the prophet. Thought that you show me my talent. I will be the stranger. I will be the exemplary. I will be the exemplary to the followers of the nation. I myself, I have to contend with you, so that everyone will show it is a talent. Father, you show me my talent, so that I walk on the way you give me. Anasituka juu sana, wanataka kutoa maisha yangu, lakini kujana mimi. Wewe tuma malaika lako akuje tembeleye, na mimi pamoja Satani atoke katikati. Wewe Mungu wanga kuwe mbele, imeteseka sana. Satani ameleta vitu mbaya mbaya sana. Mungu wangu wacha malaika wako afanye vyake yote, tuokoe mimi kwa hii dunia.
Lord, give me talent.